name is Dash. It's your boy Slim. Hey, you traffic.
Hey, you Dash, what up?
Let's go with Gunner. Olo ukafole tuzali. Usakaese kutukana bossi. We kosa che. Ngati wangwa mwazi wakwani. So gavana katu kwa chavali po. Iwe kosa che. Kea koka ngono ulinako. Kasevenze se ufake po brain. Iwe kosa che. Ika endo balanza ni family pa festi. Na wene ala kambati. Kosa che. Iwe kosa che. Muntu wanga na tikosa che. Iwe kosa che. Osa lemo tamanga kosa che. Panga ndalama osa panga milandu. Ona vana wakula wafuna kotwa mandu. Holo ni china intetie nyamula. Chikulu uzi wakwe upele kakulimula. Sankapo chechimozi kapenta holo pramba. Muwefesi muli benchi towa sisa chema namba. Hapa inakosela tukuma youthi. Wanacha ya tichingi choko chiri mubuthi. Ya Airtel wena uku washoka malasha. Patiri cheka ili wonsi papondi wa shansha. Hello face born grade 9 anapasa. Afuni kama tre sanga zikona pampasa. Na iwe up kama uko chosa poka pena. Wali ya kala ndanya futi ya za kusaina. My name is Tiasha K, the rap doctor. Tizambo chosa cha vikali paka kukota. Hala, holo ukafole tuzali. Usakaese kutukana bossi. We kosa che. Ngati wangwa mwazi wakwani. So gavana katu kwa chavali po. Iwe kosa che. Kea koka ngono ulinako. Kasevenze se ufake po brain. Iwe kosa che. Ika endo balanza ni family pa festi. Na wene ana kambati. Kosa che. Iwe kosa che. Muntu wanga na tikosa che. Iwe kosa che.
Check it.
Osa lewa kama anga kosa che.
Mind of a hustler, I'm tryna get that paper. Heart of a king, I'm tryna get that Tesla. Working double time, nigga saying I got to clone. If it enter but the door, nigga never hit my phone. I'm more about the green, something like a ganja dealer. Destined for greatness, like a caterpillar. Niggas on my dick, tryna bite off my plate. Go mark a calendar if you're looking for a date. Never mess with me unless you wanna catch a bullet. Bust street, ndine command, I've never been a cadet. Zika buela tima samanga ni tita akataloni. Manga za moka buni matamanga elo ni ribe na nsoni. Bani drama tima ruisha kulibe kumvela manyazi. Elo futi we focus istima fagama wakazi. I grind 9 to 5 manga ni nchito ya mbuzi. Made a deal with the money that I'm never gonna lose in traffic.
Holo ukafole tuzali. Usakaese kutukana bossi. We kosa che. Ngati wangwa mwazi wakwani. So gavana katu kwa chavali po. Iwe kosa che. Kea koka ngono ulinako. Kasevenze se ufake po brain. Iwe kosa che. Ika endo balanza ni family pa festi. Na wene ana kambati. Kosa che. Iwe kosa che. Muntu wanga na tikosa che.
Ika kosa ni kulimba. Ni kutamanga commitment ngabe baponya chilimba. Life silly simple simple ni kupasa mimba. Bantu bari ivo ngativa ankoba simba. Kuriba kwelo kutandizi. Holo teba chize batandiza. Uja wene ama zitandizi. Kufika pano china limba. Tinapita mocheze kutia binzi kumanyimba. We hustle mpaka zipezeke. Road to success mabampu nga road ya kusesheke. Benzo seka timwe sunga mbeke. Manje kwela ndeke zita tupo yenda cheveke. Soon ni my private jets ina see no limits. I believe it, I speak it into existence. 7-figure dollar count, I'm rich mother. Pocket fighting chitangani Miss Parker, the Parkers.
Holo ukafole tuzali. Usakaese kutukana bossi. We kosa che. Ngati wangwa mwazi wakwani. So gavana katu kwa chavali po. Iwe kosa che. Kea koka ngono ulinako. Kasevenze se ufake po brain. Iwe kosa che. Ika endo balanza ni family pa festi. Na wene ana kambati. Kosa che. Iwe kosa che. Muntu wanga na tikosa che. Iwe kosa che. Osa lemo tamanga kosa che.
Shout out to all the tamangas out there. This one's for you. All the hustlers. The corporate hustlers. I got you.
Shootscoop.com.
What is this? Leo is for sure.
Sweet.